Ladies and gentlemen, first time with me.
Kebido
Pascal Nyori Nyori
Abo Madega no Tsembe
Selako
J-Max.
This is 408 Empire High Class Music.
Wale mwona kwa tisha pishe wa shetani. Nje valelo uliko ni nani? Fweba wako ni fuapa. Mweta pia la bamdala ni fuaka.
Eo kuna ayama eat after eat. Ama song TV ni fima bass not pity. Kushoka kale bukan kabida. Kiriza kati wakiza nishu kabida. Kabida, kabida.
Negative vibe mukombo na letifi mwila wata chongwe apa valentina kwatini poison na kafpenya kawabali muwozu alisho kwa nalisuku sama sumbunga ndina ila chenda nishini na chisungu ya ba pesa baleshelela mulukungu ya danusha teti umbelengela kabuku ya ba shonungwa pambukila kusosi musalu wali pesa mbalelo ni boss ngatwalo katunyonga na mashauli ichimude bulu bafwa banyoli. Wale mwona kwa tisha pishe wa shetani. Nje valelo uliko ni nani? Fweba wako ni fuapa. Mweta pia la bamdala ni fuaka.
Eo kuna ayama eat after eat. Ama song TV ni fima bass not pity. Kushoka kale bukan kabida. Kiriza kati wakiza nishu kabida. Kabida, kabida, kabida. Nishu kabida, kabida.
Classic gang is stars.
Nishu kabida.
Finshu kabida, ma ex-president inga mena kabida. Tabampeshe inyaba wa shetani. Imbe kuchalo wose wa shetani. Valenje vati apana uyorulumbi. Hadapo angufwa na mujurulumbi. Nino wa shamoni it's after it. Ndeta lala pani it's after it. Naleva kupiti jose na magaga. Inga super mulolo nine gai wawa gai gai. Tabanjikata ine muriro ni pie pie. Nga nipakongwe finde umfwa ni bie bie.
Wale mwona kwa tisha pishe wa shetani. Nje valelo uliko ni nani? Fweba wako ni fuapa. Mweta pia la bamdala ni fuaka.
Eo kuna ayama eat after eat. Ama song TV ni fima bass not pity. Kushoka kale bukan kabida. Kiriza kati wakiza nishu kabida. Kabida, kabida.
Shibukeni
mwanya
for 5 in the supermarket
mwanya
Manabana valeti futi futi
mwanya.
Atika bipa fame paka na katwishi
mwanya.
Kichuwele na chishala mwabu chushi
mwanya mwanya.
Bakai vale mbona lefu zilo
mwanya.
Habakadijo vale ponya kilo
mwanya.
Ingapa mfacha niline ilo
mwanya mwanya.
Wale mwona kwa tisha pishe wa shetani. Nje valelo uliko ni nani? Fweba wako ni fuapa. Mweta pia la bamdala ni fuaka.
Eo kuna ayama eat after eat. Ama song TV ni fima bass not pity. Kushoka kale bukan kabida. Kiriza kati wakiza nishu kabida.
So, the man, so
nishu
Commander Lafik, Abeljiz, Catman, Chelele, NWN Gaz, Isaiah, Godfather, Omojiz, Commander Devo.
This is 408 Empire High
ZLouder.com.